Ebbaluwa ya Pawulo eri Tito, essuula esooka. Pawulo, omuddu wa Katonda era omutume wa Yesu Kristo, ng'okukkiriza kw'abalonde ba Katonda bwe kuli n'okutegeera amazima agali mu kutya Katonda, mu kusuubira obulamu obutaggwaawo, Katonda atayinza kulimba bwe yasuubiza ebiro eby'emirembe n'emirembe nga tebinnabaawo. Naye mu ntuuko ze, yalabisa ekigambo kye mu kubuulira kwe nateresebwa nze ng'ekiragiro kya Katonda Omulokozi waffe bwe kiri. Eri Tito, omwana wange geregere ng'okukkiriza kwaffe ffenna bwe kuli, ekisa n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Kristo Yesu Omulokozi waffe bibeerenga gy'oli. Kye nnava nkuleka mu kuleete, olyoke olongoosenga ebyasigalira, era oteekenga abakadde mu buli kibuga nga nze bwe nnakulagira. Omuntu bw'atabangako musango ng'alina omukazi omu, ng'alina abaana abakkiriza, abataloopebwa nga balalulalu, so si abatagonda. Kubanga omulabirizi kimugwanira obutabangako musango ng'omuwanika wa Katonda, si mukakanyavu, si wa busungu, si yayombera ku mwenge, si yaakuba, si yeyeegomba amagoba mu bukuusa, naye ayaniriza abagenyi, ayagala obulungi, eyeegendereza, mutuukirivu, mutukuvu, eyeekuuma. Anyweza ekigambo ekyesigwa ekiringa okuyigiriza kwaffe we kuli, alyoke ayinze ng'okubuulirira mu kuyigiriza okw'obulamu era n'okusinga abayomba naye. Kubanga eriyo bangi abatagonda, aboogera ebitaliimu, abalimba era okusinga bambakomole, abagwanira okuzibibwa ng'emimwa. Kubanga abo bwe bavuunika ennyumba ennamba nga bayigiriza ebitabagwanidde olw'amagoba ag'obukuusa. Omu ku bo, nnabbi waabwe bo, yagamba nti, "Abakuleete balimba ennaku zonna, ensolo embi, embute ngayaavu." Okutegeeza okwo kwa mazima. Ky'ova obaboggoleranga n'obukambwe, balyoke babeere n'obulamu olw'okukkiriza, balemenga okuwulira enfuma ez'obulimba ez'Ekiyudaaya n'ebiragiro by'abantu abakyuka okuleka amazima. Eri abalongoofu, byonna birongoofu. Naye abasiigibwa obugwagwa n'abatakkiriza, eri abo tewali kirongoofu. Naye amagezi gaabwe era n'omwoyo byasiigibwa obugwagwa. Baatula nga bamanyi Katonda, naye mu bikolwa byabwe bamwegaana, kubanga bagwagwa era abatawulira era abatasiimibwa mu buli kikolwa kyonna ekirungi.